kandi ikigo cy'igihugu gishinzwe ingoro ndangamuco cy'u Rwanda kivuga ko igitigiri cy'abene gihugu bayigendera gitera cyiyongera mu gihe byasa nk'ibyihariwe n'abanyamahanga mu myaka ishize. Ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa na Assumpta Kaboyi.
Ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko bushaka kwiza ingoro zaba ahantu ho kumurika ibyaranze abanyarwanda mu buzima bwabo bwo hambere, ariko ngo zikaba zigomba no kugira uruhare mu guteza imbere igihugu. Imibare igaragazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe inzu ndangamurage yerekana ko mu mezi atatu y'umwaka wa 2015 ingoro z'umurage w'u Rwanda zasuwe n'abantu barenga 37,000 binjiriza igihugu akayabo ka miliyoni zisaga 50. Ijwi rya Amerika ryasuye ikigo cy'umurage w'u Rwanda cyitiriwe Amateka Kamere. Ibitse amoko y'amabuye y'agaciro agaragara mu Rwanda, igaragaramo inyamaswa nk'inzoka zabayeho cyangwa izikiri mu Rwanda, ndetse ikabikorera mu nzu y'umudage Richard Kanti washinze bwa mbere umurwa mukuru wa Kigali. Madamu Rusaro Karine ushinzwe ishami ry'amateka Kamere avuga ko nubwo iyi ngoro imaze igihe kirekire bagomba kuyireka uko yubatswe. Niyo nzu ya mbere yageze muri Kigali ikomeye.
Iyi ngoro abantu benshi bayizi nko kwa Kanti. Iyo ushatse kugira ngo umuntu hamenye byihuse uvuga uti kwa Kanti. Kanti rero akaba yari umurezida wa mbere w'umudage mu Rwanda. Abenshi tuvuga yuko asa nk'aho watangije Kigali. Iyi nzu ahanga iyi ngoro iri urebye niyo nzu ya mbere yabayeho iri navuga mu buryo bwa kizungu bugezweho. Kuri uyu musozi rero akaba ariho urumva hatangiriye uwo mujyi. Ni ikintu rero gituma abantu bakomeza bamwibuka. Iyi ngoro uretse kumurika ibijyanye n'umutungo kamere, buriya dufitemo ibice bitatu. Dufite igice kivuga ku bijyanye ibyo bimera, izo nyamaswa, abantu ko bagiye bevolua. Hanyuma tukagira ikindi gice kiri ibyo twita geology, kivuga ku mabuye, kivuga ku butaka.
Nubwo gahunda ya leta ari yo gukangurira abanyarwanda kwitabira gusura izi ngoro z'umurage, ndetse umunyarwanda asabwa amafaranga make ugereranije n'asabwa umunyamahanga. Umunyarwanda yakwa amafaranga 1,000 mu gihe umunyamahanga asabwa 600. Ariko abanyarwanda benshi ntibarumva agaciro ko kugira ingoro z'umurage. Wari wasura ikigo ndangamurage na kimwe cy'abari biri hano mu Kigali cyangwa se biri n'ahandi?
Eka ntabyo ndasura kubera ko mbona binahenda rega. Urebye ahantu hamakeya basura na amafaranga 1,000. Kandi amafaranga 1,000 burya ku muturage nabyo biragoye kugira ngo yabone. Rero mbona biba bimenze cyane, nta mpamvu kujya kubikwirwa mbisura. Mba mbona bitanshishikaje, cyakora abana bo rimwe na rimwe mbona abanye nyaka amafaranga cyane cyane abana bagiye kurangiza nk'umwaka gatandatu. Ariko mu byukuri nkatwe dukuze mba numva nta tuba twumva ntacyo bitumariye.
Ingoro ndangamurage mu Rwanda zimaze kugera kuri 7 zivuye kuri imwe yariho mbere y'1994 yubatse mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Iyi ngoro igaragaza imibereho y'abanyarwanda bo hambere, hakaba n'indi ngoro yubatse mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo igaragaza imibereho y'abami babayeho mu Rwanda. Umujyi wa Kigali nawo ufite ingoro ebyiri, yubatse ahahoze umuyobozi wa mbere w'umudage waje mu Rwanda mu gihe cy'ubukoloni, n'ingoro yubatse ahahoze hatuye abakuru b'igihugu Habyarimana Juvenali, ndetse n'ahari hatuye Pasiteri Bizimungu. Ubuyobozi bw'ingoro ndangamurage z'u Rwanda busaba abanyarwanda kurushaho kuganiza ingoro ndangamurage kuko birahigira byinshi.
Kugeza ubu ngubu navuga yuko hari abanyarwanda benshi batumva akamaro ko kugira ingoro ndangamurage, mbese bumva ko ari ahantu ho kujya ujya kureba ibintu bya kera gusa, nyamara ujya no kuhigira uburyo n'ejo hazaza hazaba heza. Ni ikigo ubundi gikora n'ubushakashatsi, ntikibungabunga gusa ibintu ndangamurage ariko habaho n'ubushakashatsi.
Kuri uyu munsi w'itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu isi yizihizaho ingoro ndangamurage, uyu munsi ugeze mu Rwanda. Ingoro ndangamurage zubatse mu Rwanda zimaze kujya zizanira igihugu amafaranga aturuka ku bazisura, ndetse n'amafaranga asigara mu gihugu yinjizwa n'abashyitsi baba bagendereye igihugu. Urateganya kongera izi ngoro? Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika.